olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Whanga solo I le teimi nei pālota mō le tofi peresetene o Amerika I le vāo Donald Trump o le Republican Party ma Kamala Harris o le Democratic Party.
Honestly, I'm ready for it to be over with. I'm hoping that like people can accept what happens and move on and that everything just blows over and the next 4 years come to pass.
O se tasi le nao tangata pālota I Michigan, le li'i o Brady Leitz, lua se fulmale lua tausanga le matua. E whaia pālota nei, I le mai ai o se campaign, na whaalua o na tau mo whaiai, I anisi e whanaina I le oti Donald Trump. Ma le suia o le suita o vao le Democratic Party, I na ua mōli mawina le amata o na ngalo ngalo o le peresetene Joe Biden, le taitai o le Democrats. O la fonga na whaia I le campaign, e iai teimi e le I whaalo alo ai pētā o fiofi.
Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired.
Are we ready to win? Are we ready to vote? And we will win.
E o mai I le aso le pālota, Ua owa I le valu se full miliona tangata I Amerika ua mai aona lafo a lātou pālota I early voting. Ai se vaenga polls ele o manino se faasilinga a Donald Trump po o Kamala Harris I se tete o lo o whamoemoe e tāutau wai le whaai unga o pālota nei. Se tete o Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Nevada ma Arizona. O le whailau tusi o le mālo se tete Georgia, le Secretary of State, o uia lea o Brad Raffensperger, ma na ia whaalia le tatau o na vavemaua o seata o aia manu mālo I le se tete o Georgia.
All these people that have voted early, that's about 65% expected votes, will be reported 1 hour after the polls close. All the absentee ballots that have come in will have been ready for tabulation, and those will be reported. That's 70% that will be reported by 8 p.m. plus or minus, assuming polls all close at 7 in those counties. And that really will give you a great path of what you can expect for that day.
Le Secretary of State, le whailau tusi o Georgia, Brad Raffensperger. Ai na whaautua le pulenuu, le mea o Washington, D.C., Muriel Bowser, e ono umi se teimi e whaateliai le whaai unga manino, po oai se sui ua maanu malo I le tofi peresetene.
A key message that I want to emphasize today is to be patient. While we anticipate timely results from DC races, the presidential race may take more time. That is expected. All signs point to a close race that could take time for all of the states to release their declared winner.
Le pulenu'u le mea Washington DC Muriel Bowser. Na saunua foi le whailau tusi o le malo I Georgia, Brad Raffensperger, e tā ua tele le whaatua tua I nao le ami o tonu o na whaafoe le pālota, ma le whaai unga e aumai ai.
What we've shown, we have photo ID for all forms of voting. I've done 2 citizenship checks. I've done an audit about 2 years ago, and I did one this past summer, proving that only American citizens are the voter rolls. We have the cleanest voter list in the entire country. We have photo ID for all forms of voting. At the end of the day, it's going to be fair and fast and accurate.
Brad Raffensperger. Atonu o saunuanga nei I le tatau na whaatua tuaina, le whaafoeina ma le whaaiunga e aumaia o le pālota. E tāua te leona o le tūlanga na letalia I nai e leitua Donald Trump, le whaaiunga o pālota na te nei. Leana I wai ina oso fa ia, le maota fai tūlā fono, le Capitol Building. E le ifa au via I tua, e Donald Trump ana la fonga, e fa pea na ngau ia. Ia le fai unga le pālota, le manu maloma, le tofi peresetene mai ia te ia, I fai ngā pālota o le lua fe lua se fulu. Ae na fai anisi ana la fonga, na ia tuua ia ai masini, o loo fa o ngā ina le fai tawina o pālota, e pei o na whaanga solo I le taimi nei. Na whesilingia Donald Trump, pe au mai sana tau tinonga. E leto e moli mawina ni whainga ma amionga le tau pulea. E pei ona osa fa iai, e sui na langolongoina o ia, ma moli mawina ai, i le tele osa fa inga, e pei ole osa fa inga o le maota faitu la fono le Capitol Building, ina ua whaia ina i palota o le lua afe lua se fulu.
My supporters are not violent people. I don't have to tell them that. And they, I certainly don't want any violence, but I certainly don't have to tell. These are great people. These are people that believe in no violence. Unlike your question, you believe in violence.
Peter Inasano, Professor Dr. Larry Sabato, Ole University of Virginia, Olo Oye Lava Popolenga Ise Fala Belave Tupumai Iletaimi Mai, Iona Faita Wina Le Palota, Mafai Loa Alo Yamai.
Well, I'm most worried about the electors because you do have quite a number of states with Trump Republican governors and Trump legislators, and I have no doubt that Trump will push them to steal the electoral vote, and there are ways of doing it. We learned about a lot of vulnerabilities in our system 4 years ago. Why did we only learn about it then? Because no president has ever attempted to stop the peaceful transfer of power.
Professor Larry Sabato o le University of Virginia. I Washington, D.C., ua sauni le malo i puipuinga mai se osa fainga e pei ona moli mawina i le aso ono i anuari lua felua se fulmanatasi i na ua faaalia le faaia ina o Donald Trump i fainga palota ma avea e Joe Biden ma peresetene. Wofoina inisio se tete ya America fa soswani fa military i Washington DC mo le pui puinga le laumua ma le maota faitu la fono ina ne ito ya se oso fa inga fa penei. Na sa anu le pulino o Washington DC Mayor Muriel Bowser.
Our team has one focus, and that is how to keep Washington DC safe and secure for residents and visitors. Throughout election week and beyond, we will be operating right here in this new command center side by side with our federal and local partners.
Le pulino o Washington DC, Washington DC Mayor Muriel Bowser. All the reporting for Amal Popoina and Deborah Krowak, more SBS News.
Do you have a phone in this telephone? Have a phone in the Apple Podcast, the Google Podcast, Spotify, and the Fair Lava and the Wild Podcast.